den er runa ushindi endani ajina sema imo gofu endani
ajina na Yesu
kuna ushindi ushindi endani
sabía hula hache kabaya dila. Wewe ndiwe thabiti, kutoka moyoni, kutoka from bottom of your heart. Jamaya, oh yeah. Say my Yahweh, 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 Can we do something in the realm of the spirit? Rabbi Sukara.
Glory to Jesus, glory.
Prophesy, man of God.
Mizunguko za Mungu zinavyotembea ni kama shoti ya umeme.